VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri isanga, turaza kuvuga ku kamaro k'ururimi mu ireme ry'uburezi. Mbere yaho ariko nagira ngo tubanze tuvuga gatoya ku munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya SIDA. Ni umunsi rero wizihijwe ku isi hose, haba mu Rwanda no mu Burundi. Turi kumwe n'abagenzi bacu kuri telefone, nagira ngo mpere kuri Diane Donse i Bujumbura. Diane, uranyumva?
Ego, ndabumva neza Eugenie.
Ye, umunsi wo kuzirikana ku ndwara ya SIDA wizihijwe ute mu Burundi?
Ego, umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ikizaruho nyanganda SIDA wabereye muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke ku kibuga cy'umupira w'amaguru muri iyo komine. Wari witabwe n'abantu benshi cyane, harimo n'abanyeshuri bari bambaye ama uniforme, bari baje n'inkino zitandukanye. Kandi muri ibyo hariho n'abashyitsi bashoboye kuwitaba, harimo n'userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'uwaserukiye Nations Unies ngaha mu Burundi.
Hanyuma se ubutumwa batanze, tuvuge urebye nk'ikingenzi bagejeje ku bari bahateraniye ni iki?
Ego, mpereye ku serukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anne Casper, yavuze yuko kurwanya ikizaruho nyanganda SIDA atari igikorwa kiraba Leta y'u Burundi gusa, ariko yuko hari abandi benshi amaleta ahamagarirwa gushyira ingufu hamwe kugira ngo bashobore kurwanya icyo kizaruho nyanganda SIDA. Aho yavuze ko hari imiliyoni 35 z'abantu bapfa buri mwaka ku isi bishwe n'indwara y'igituntu bivuye kuri iyo ndwara ya SIDA. Kandi yavuze ko bagiye gushigikira cyane biciye hari umugambi bagiye gucishamo ifashanyo zitandukanye, harimo ibikoresho bizokoreshwa kugira ngo bashe kurwanya icyo kiza.
Iyo ndwara y'igituntu ni imwe mu ndwara z'ibyuririzi zikunze kwibasira abarwayi b'indwara ya SIDA. Urakoze Diane Donse. Reka noneho tujye i Kigali mu Rwanda, turi kumwe na mugenzi wacu Asumuta Kaboya. Asumuta, aranyumva?
Ndakumva neza Eugenie.
Ye, aho ngaho i Kigali ho umunsi wo kuzirikana ku ndwara ya SIDA wagenze gute?
Hano i Kigali uwo munsi wabereye kuri stade ya Kigali iri Nyamirambo. Ni umunsi watangijwe n'urugendo cyane cyane rwitabiriwe n'abantu bakiri batoya, urubyiruko, hanyuma ndetse n'amashyirahamwe y'ababana n'agakungatera SIDA nibo bari bitabiriye cyane uyu munsi, ugereranyije n'abayobozi bakuru muri Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'amashami anyuranye y'umuryango w'abibumbye akorera hano i Kigali. Byose rero ibirori, urwo rugendo rwasoreje kuri stade ya Kigali ahabereye nyine ibirori byizihijwe n'abaririmbyi, habayeho gukina udukinamico ku bantu bakiri batoya nyine bakangurira bagenzi babo kwirinda SIDA. Hari n'igikorwa cyo gupima, umuntu wese washakaga kwipimisha yipimisha kandi agahita abona igisubizo mu minota mike cyane.
None ubutumwa bo babahaye muri rusange ni ubuhe?
Ubutumwa bwatanzwe na Minisiteri y'Ubuzima ni uko ubu mu Rwanda guhera uyu munsi abantu bafata imiti igabanya ubukana bwa SIDA bagiye kujya noneho bahabwa imiti imara amezi atatu. Mbere bahabwaga imiti buri kwezi, ukwezi kwashira bagasubira kwa muganga bagahabwa indi, noneho ubu ngubu bababwiye ko bagiye kujya babaha imiti ikamara amezi atatu. Ni ikintu rero abantu bafata imiti igabanya ubukana bwa SIDA bishimiye cyane, bavuze bati kuko muri rusange abantu bafata imiti urabona ko ubuzima bwagarutse, n'abantu bakora imirimo inyuranye bavuze bati noneho tugiye kubona ukuntu tujya mu mirimo yacu ya buri gihe tutiriwe dusaba impushya aho dukora ngo tujye kwa muganga.
Urakoze cyane Asumuta Kaboyi, nawe kuri iki bisobanuro duhaye ku byerekeranye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya SIDA. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Ubu noneho ni ikiganiro muri isanga.
Muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Inshuti z'ijwi rya Amerika, ndabaramukije mwe mu gifungura amaradiyo yanyu hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ikaze mu kiganiro muri isanga kuri radio yanyu. Ururimi rufite akamaro kanini, rurakenewe kugira ngo umuntu abashe kumvikana n'undi. Umwarimu akenera kumenya ururimi yigishamo kugira ngo isomo atanze ryumvikane neza. Umunyeshuri nawe hagomba kurumenya kugira ngo yumve neza, hasobanukirwe ibyo yigishijwe. Iyo ibyo bidashobotse, haboneka inzitizi zitari nke mu kumvikana no kumvikanisha igitekerezo cy'umuntu. Uyu munsi turaganira n'impuguke mu byo kwigisha icyongereza, Madame Marie Grace Nyiramavugo, aratuganirira ku mushinga afite wo kwigisha icyongereza, ahugura abarimu ndetse yigisha abanyeshuri bari mu biruhuko. Turabatumiye rero namwe muze gutanga ibitekerezo byanyu nk'uko bisanzwe, muduhamagare rero tubaha umwanya mubaze umutumirwa wacu. Tubibutse telefoni yacu muduhamagaraho ni 202 241 9931. Nabatindiye rero nagira ngo twakire umutumirwa wacu Madame Marie Grace Nyiramavugo ngo uhaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze radio ijwi rya Amerika. Ndabumva neza.
Urakoze rwose, ngushimiye uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire, ariko cyane cyane kuba warifuje kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika igitekerezo ufite, utekereza gukora kugira ngo kizagirire akamaro abanyarwanda baba babyifuza. Nagira ngo rero mu gutangira ubwire muri makeya abatwumva, Marie Grace Nyiramavugo ni muntu ki?
Murakoze. Amazina yanjye mwayavuze. Ndi umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi, muri gahunda bita ya kure distance learning program, nigisha mu cyongereza. Hanyuma ikindi nakoze nigishije icyongereza muri kaminuza, nigishijemo imyaka itatu mbere y'uko nkomeza amasomo. Ubu ngubu maze nanone amezi 9 nongeye gusubiramo, ntabwo nari mpari kubera amasomo. Hanyuma kandi nigishije icyongereza imyaka 6 mu mashuri yisumbuye, nigishije mu mashuri nka ishuri nderabarezi ry'Isaze aho bita muri Teacher Training College of Isaze, Marie, nigishije mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Kagarama, na nigisha mu ishuri mpuzamahanga hano Kigali bita St Paul International School. Hanyuma mu birebana n'amasomo, nubwo muri mu kwirondora duhera hejuru mu bushyashya tujya hasi, ariko reka mpere hasi mu nyemerere. Kandi abatwumva banyihanganire, ndaza kuvangamo n'icyongereza nubwo turi kuvuga ikinyarwanda, kuko ibyo ndi kuvuga birarebana n'icyongereza. Amashuri yisumbuye nayize mu ishuri nderabarezi ry'Isaze, Marie, ngira Imana ingira neza, mboneka mu bajya muri kaminuza 5. Njya muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi Kigali, niga kwigisha indimi cyane cyane Igifaransa n'Icyongereza. Imana ngira neza, nanone guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika impa buruse yo kujya kwigayo. Njya kwiga muri 2013, nagiye kwiga muri Leta ya California ku kigo cyitwa Montreal Institute of International Studies, niga kwigisha icyongereza nk'ururimi nk'ururimi rutari kavukire y'abantu bari kurwiga. Mu mpera za 2013 nongeye nakomeje narakomeje njya muri Leta ya New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi niga ku kigo cyitwa Montclair State University. niga ikiciro cya gatatu cya kaminuza mu ndimi ibyo bita applied linguistics. Ngira amahirwe nsaba kwiga indi programu nayo barayimpa yo kwigisha icyongereza abantu n'ubundi bari batari kavukire y'ururimi rw'icyongereza aribyo bita teaching English to speakers of other languages. Nkaba rero mfite gahunda yo kwigisha icyongereza n'ubundi ku buryo nakwita ko muteye imbere abantu mu Rwanda kugira ngo tugire uruhare mu guharanira uburezi bufite ireme.
Ndumva rwose mwibwiye neza abatwumva, bityo rero ubwo abo muza kuganira baraba bazi uwo barimo kuvugana nawe uwo ari we. Mukanya ndaza kubaha umwanya bakwibarize ibibazo cyane cyane mu byerekeranye no kwigisha icyongereza, ariko reka tubanze dusubize amaso inyuma. Abamenyereye uburezi bavuga ko u Rwanda rwagiye rugera ku mugambi w'uburezi bwa bose, uko rwagiye rugeraho ari nako hagiye hatakara ireme ry'uburezi. Mu byo rero bamwe mu barezi basanga bidindiza ireme ry'uburezi harimo ikibazo cy'ururimi. Bifuzaga ko ururimi rw'Ikinyarwanda rwakwigishwa mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza, ni ukuvuga kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatatu. Nyuma yaho abanyeshuri bagatangira kwiga izindi ndimi z'amahanga zirimo icyongereza ndetse n'igifaransa. Mwarimu Gasimba Saveri wigisha Koleje Nderabarezi y'i Kigali yasobanuye impamvu zatumye ireme ry'uburezi rikendera.
Iteganyamigambi ni ryo usanga rwose ripfuye pe. Mese nk'igihe bavuga ngo ni twige mu cyongereza, hari ubushakashatsi bwakozwe ngo bugaragaze yuko abarimu bashobora kwigisha muri icyo cyongereza. Tekereza nk'igihe bafataga icyemezo cyo kugira ngo abana bige mu cyongereza guhera mu mwaka wa mbere, hari abarimu bari bahari. Ese kwiga mu Kinyarwanda mu myaka ya mbere y'umwana basanze ari bibi? Kwahubwo ubushakashatsi bwakozwe na UNESCO bwagaragaje yuko iyo umwana yize mu rurimi rwe kavukire muri ya myaka ya mbere, icyo gihe rwose ashira ipfunwe za notion, inshoza zose z'ubumenyi akazimenya aho ngaho, bikanamworohereza ndetse no kwiga indimi z'amahanga. Ariko hano mu Rwanda nta bushakashatsi bwabanze gukorwa ngo noneho bateganye ibikorwa ba planning bakurikije ibyo ubwo bushakashatsi bwagezeho.
Ubu rero ni Bwana Gasimba Francisco, umwarimu wigisha muri Koleje Nderabarezi y'i Kigali. Marie Grace Nyiramavugo, nagira ngo ugire icyo uvuga ku byo Bwana Gasimba avuze, wowe urabitekerezaho iki?
Murakoze. Icyo navuga ni uko kuba abarimu bari bamaze igihe bigisha mu rurimi rw'icyongereza rw'igifaransa noneho bagasabwa kwigisha mu rurimi rw'igifaransa, birumvikana ko habanje kubamo utubazo bisaba umwanya kugira ngo bigende bikemuka buke buke. Akaba ari nayo mpamvu bagiye bahabwa amahugurwa nko muri 2010 na 2000 no muri 2009, ariko sinavuga ngo birahagije twarekeraho. Akaba ari nayo mpamvu nanjye nk'umuntu nagize amahirwe yo kugenda nsoma niga iby'icyongereza kwiga no kubyigisha, nanjye nshaka kugira uruhare mu gufasha abantu kumenya icyongereza neza kugira ngo nyine abantu bakimenye neza bazabashe no kuba bapiganwa ku isoko ry'umurimo ari abanyeshuri kandi n'abarimu babashe kwigisha mu rurimi bumva, kugira ngo nibyo byarushaho gutanga umusaruro ukenewe muri sosiyete nyarwanda.
Uvuze rero ibyerekeranye n'ayo mahugurwa y'abarimu, uri umwe mu bantu ba mbere bahuguye abarimu bagomba guhita bigisha icyongereza. Muri make icyo gihe wabonye byari bimeze gute, abarimu bari babyiteguye?
Murakoze. Nibyo koko nabonetse mu Banyarwanda hamwe n'Abagande n'Abanyakenya n'abandi bantu banyuranye bahuguye mu cyongereza abarimu mu 2009 n'2010. 2009 nagiye ku Nyamasheke ku kigo bita Ndumva ari Saint Joseph Secondary School. Mu minsi ya mbere byari bigoye cyane, hari ikibazo abantu batinya kuvuga, ngira ngo bijya biba henshi ugasanga abantu baratinya kuvuga ngo batanseka, batumva nkora amakosa bakanseka, ariko mu by'ukuri ntabwo ikibazo ari amakosa, umuntu aba agomba kugerageza. Gusa nuko hagati aho hari nuko abantu benshi bakunze gukoresha Ikinyarwanda ahantu hose, no mu ngo ahantu hose. Ubwo mu minsi ya mbere mu mahugurwa nabonaga bigoye nko mu cyane cyane ko mu isine ya mbere abarimo ahinyamasheke nabonaga basa nk'abadashaka kuvuga akavuga abantu bamwe ariko bakeye ariko kuko gahunda yari ukubafasha gutangiza ibyo bita learner centered methods ariko hamwe n'icyongereza no kuvuga uburyo bwo kwigisha bushyira umunyeshuri navuga ngo mu kwiga no kwigisha umunyeshuri akagira mu ruhare runini ubwo rero byabaye ngombwa ko mbatinyura tubaganira nkavuga nti mugerageze nta kibazo ibintu twese umuntu abashakisha tugerageza kugira ngo tugera heza ariko ikintu cyantangaje cyane mu cyumweru cya gatatu kuko twamaze ukwezi n'iminsi mike cyane mu cyumweru cya gatatu abarimu baho Nyamasheke kuri Saint Joseph barantunguye cyane mbona bose baravuga tugashyira amagroupe kujya kwigisha umuntu twabanje guca muri make kuvuga mu buryo umuntu yakwigisha abanyeshuri bakajya au centre noneho abarimu baravuga barigisha barisanzura noneho bimwe byo kuvuga ngo umuntu ngo aratinya gukora amakosa bivaho mbona ni ibintu byiza cyane biranezeza nitambona ko umuntu wese abonye umuhugura akabona umufasha mu rurimi akabona umushyigikira yakora akazi neza kurushaho rwose ari nacyo cyatumye mu mutima wanjye mvuga ni uwampa nkashobora kuba nagira icyo mfasha abandi bantu cyane cyane abarimu iyi gahunda yanjye ni nabyo cyane cyane numva nazakora mu gihe nzaba mbishoboye noneho bakabasha kwigisha neza kuko abarimu bigishije neza mu cyongereza bakajya bavuga neza baha abanyeshuri ubumenyi bw'ibyo bazi neza abanyeshuri nabo bakabareberaho abanyeshuri bazamuka neza kuko ubungubu icyongereza nirwo rurimi rwigishwamo amasomo menshi mu gihugu cyacu muri za kaminuza n'amashuri yisumbuye ndetse na no mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu mu mashuri matoya ubwo rero byaranejeje nanjye mfite ndumva mfite mu mutima wanjye ko nzafasha abantu kugira ngo tuzamure ireme ry'uburezi natwe tugire umusanzu wacu mu kurigira neza
nk'uko bivuga koko ibyerekeranye no kwigisha cyangwa kwigisha ururimi cyane cyane abantu bakuru ingorane bakunze kugira ni gutinya bagatinya kuvuga kugira ngo hatagira umuntu baseka ariko iyo umuntu amaze kugira icyo cyizere akizera noneho akagerageza no kuvuga byose bigenda biza nk'uko biduhayemo urugero rw'abo barimo wigishije none umushinga wawe wo kwigisha icyongereza warabihuguriwe yego umushinga wawe muri make uteye ute
umushinga muri rusange ni ukwigisha abanyeshuri b'amashuri yisumbuye na za kaminuza cyangwa se no kubahugura noneho no kwigisha abantu bakuru muri rusange ariko noneho no guhugura abarimu bo mu mashuri yisumbuye ariko noneho kubera ko nsa nkuwanaragerageje umwaka ushize mu biruhuko aribwo nkiva muri Amerika ntibyankundira ubu ngubu naragerageje nabwo mbona igihe kirandenganye ariko nkabona birasaba n'ubushobozi bwinshi cyane kuko igihe nashakaga kujya ahantu hajya kuba mu cyaro gato kuko hano mu mijyi cyane cyane nk'aho i Kigali haba hari amashuri make make afasha abantu nimugoroba cyangwa muri wikende ku buryo abantu bakuru bashobora kujya kwiga icyongereza ariko mu byaro amashuri aba ari make bikabije ngira ngo hari naho ashobora kuba atari ubwo rero numvaga najya ahantu mu cyaro ngafasha abarimu bo mu cyaro nkabahugura mu cyongereza byarangiye bidakunze ariko noneho ubu kubera ko ibyo bitakunze neza ubu mfite gahunda yo guhugura abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye abari mu biruhuko ubungubu n'abayarangije nkabafasha mu rurimi rw'icyongereza mu buryo navuga buteye imbere
iki kiganiro rero muri isanga ni ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika reka noneho duha umwanya bamwe mu bakurikira radio ijwi rya Amerika bagire icyo bakwibariza ngo uhereho Alice uranyumva
ndabumva
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego bwa mbere ndaramukije umutumire mwatumiye
arakumva
ego jewe ndi mu gihugu cy'u Burundi kandi ndi umuntu nkunda cyane ururimi rw'icyongereza rero ndibuka jewe igihe nari niga muri sogondera anatangwe kwiga icyongereza mu mwaka w'umunani twe hari ukuntu batwigisha icyongereza tugakina amayunite tukajya imbere cyangwa tukavuga tuka nyine bikugira ngo dushobore kumenya gupronounce neza icyongereza ariko uyu munsi iyo systeme twige twigamwe yarahindutse narigeze kuba ndiko ndayaga n'abana bamwe biga za WCMNSM muri kino gihe ndababaza ingene biga ururimi rw'icyongereza ndabaza mbe mwebwe murakina muravuga bigenda gute bambwira yuko batagikina kandi kugira abatanu kujya ku nyene bamemoriza nka unit abana bakayivuga batari ko barasoma ubu unye ko bitakihari bigatuma umwimbo mu rurimi rw'icyongereza udashobora kuboneka neza nk'uko byari bimeze mu gihe giheze rero nagomba kubaza uwo mutumire ndumvise ko ari mu gihugu cy'u Rwanda rega byoshoboka akazoza ino iwacu i Burundi akadusigurira natwe neza kugira ngo tubaye ko nk'iyo sisiteme ya kera abana bamenya neza ururimi rw'icyongereza ko yosubira kubaho kugira ngo abana bavuge neza icyongereza rema icyongereza mu Burundi nk'ikimeze neza
urakoze Alice reka twakire na ngenda ku mana ngenda ku mana uranyumva
yego ndabumva
ni ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
bo nabye nagomba se ndi mu Burundi kandi sangwe ndi n'umwigisha nk'uko nyine yari karabikugwa mu byendanje natwe mu munani nyene niho twahereye twiga icyongereza bavuga amayunite bagakina ariko rero nk'umuntu yakafata segisiyo pedagogike ni ukuvuga geza fera dizien ucyusanga agiye gufata icyigwa bita aftermath mu cyongereza ucyusanga ntaraforese mafite yokuvuga ko icyongereza akimenye cyane ucyusanga ariko yigisha abana icyongereza nyene ariko rero nagire nsabe uwo muntu ndamubaze ati numvise ko ari mu Rwanda aho yoba yaragize ibyahugurwa byo kwigisha icyongereza abantu kugira bakivuge neza kubera ushoboye gusanga hariho le langue étrangère bakoresha mu kwandika amakete lettre administrative gusaba akazi yoba bimaze gushikwa ko mu Rwanda aho basaba akazi bakoresha ibyo lettre administrative bakoresha icyongereza cyane kugera kwigisha arabona ko neza na neza izindi nimi zoratazaribagiwe natangirwa ko ndamubaza igifaransa baba baciga cyoco aho mu Rwanda nawe matambwe andi nayo shatse kumubaza ate kunyishura kuri utwo tubazo
urakoze cyane ngenda ku mana ubwo reka muhe umwanya noneho abasubize Marie Grace ibibazo mwabyumvise Alice na ngenda ku mana
murakoze barakoze abo bavandimwe batanze ibitekerezo bakanabaza ibibazo mpereye kuri Alice icyo navuga cyo kuba kuvuga ngo nagenda i Burundi nkabasobanurira ibyo ngibyo umuntu yabitekerezaho ariko gahunda afite ubu ngubu nizo guhera mu gihugu cyacu hano i Rwanda kugira ngo mfashe nyine muri gahunda kwigisha mu cyongereza ariko kubera ko i Burundi ni igihugu cy'abaturanyi keretse ari nk'abantu bari ahantu bishyize hamwe bakaba bambwira bati uzadusanga aha udusobanurire ariko nk'iminsi mike cyane udusobanurire uburyo bw'imyigire nkurikije ibyo nabonye hano iwacu mu Rwanda ibyo nabonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburyo bufasha cyane ibyo ngibyo umuntu nabitekerezaho nkareba ko byashoboka gusa icyo navuga ni uko yavuze ko abantu ndumva niba numvise neza yavuze n'ikintu cya memorization sinibuka ngira ngo yagikomojeho
narise yakivuze
icyongereza ntabwo ari ukureba ikintu kimwe ni ukureba ibyo bita four skills of language kuvuga kumva gusoma no kwandika ibyo bintu birajyana iyo kimwe gisize ikindi ubwo kiba ari ikibazo ni ukuvuga ngo hari akenshi dusanga mu mashuri hari ahantu bibanda cyane kuri kwandika na grammaire ariko noneho kuvuga kukumva bikaba ikibazo ubwo rero iyo umuntu yigisha icyongereza ndetse n'izindi ndimi ibyo bintu bine birajyana neza byose bigakorwa neza ari nayo gahunda mfite yo gukoresha nigisha mfasha abanyeshuri b'amashuri yisumbuye ngiye kwigisha muri bibiri kuko hano mu Rwanda iwacu hanyuma kuri ku muvandimwe wavuze ibirebana no kwandika ngo ama lettre administrative mu Rwanda icyo navuga ni uko ariko ubwo ngira ngo biterwa naho umuntu agiye gusaba akazi gusa muri rusange nubwo nta bushakashatsi nakoze cyangwa ntasomye ibintu wabukoze muri rusange ubundi amabaruwa menshi aba yanditse mu cyongereza aho abantu basaba akazi henshi cyane muri rusange abari mu cyongereza ngira ngo na nubwo nta bushakashatsi nyine navuga ngo niyo menshi bivuga ngo kumenya icyongereza hano iwacu uretse ko no mu isi hose kuko icyongereza ubu ni ururimi ruri mu ndimi zikoreshwa cyane mu isi kandi zirimo zirigwa n'umuvuduko mwinshi kuko gifasha mu iterambere ye hanyuma icyo yavuze cyo kwibagirwa icyongereza mu Rwanda nacyo nubwo yakivuzeho icyo navuga ni uko mu mashuri menshi n'icyongereza gikora igifaransa ariko nacyo barakiga ariko nka option nk'abiga indimi mu mashuri yisumbuye muri za kaminuza haba harimo ibyo nakwita combination z'igifaransa n'andi n'igiswahili cyangwa n'iki ubwo igifaransa nicyo kibari kirimo ariko ubu icyongereza muri rusange nkurikije ibyo ngenda mbona kuko nigishije nyine mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza mbona ururimi rw'icyongereza rufite umuvuduko ariko n'igifaransa kirahari gusa navuga ko icyongereza ari cyo gikoreshwa cyane ariko n'igifaransa kirahari kiracyarimo ntabwo bakibagiye burundu ariko mbona ku giti cyanjye mbona kidafite umuvuduko nk'uw'icyongereza
hari ako bari babijeje mu byerekeranye no gufata mu mutwe ibyo bavugaga kumemoriza gufata mu mutwe byo bigira mwanya cyane cyane mu kwiga icyongereza
gufata mu mutwe birafasha cyane uretse no mu cyongereza no mu zindi ndimi ariko noneho reka dukomeze mu cyongereza cyane cyane ku bana batoya gufata mu mutwe birafasha cyane kuko agenda yibuka amagambo kandi bava mu byo nuko bayasoma neza cyane ku buryo iyo ahuye n'ijambo yigeze kuvuga ahita aba azi uko rivugwa neza ariko no mu kwigisha nanjye najyaga mbikoresha mu mashuri yisumbuye aho mama Marise na Kagarama ndetse na Saint International School hari igihe nabahaga amadiyaloge ariko ntabwo yabaga ari menshi cyane yo kumemoriza bakashyira mu mutwe ariko twanasomye neza cyane ku buryo bavugana kuraje abanyeshuri iyo umuntu avuze inota nyine bakora uko bashoboye
nk'ibyo umuntu aba akorera
nkabasaba noneho kugenda ubwabo bakihindura amadiyaloge nkabaha ibintu bavugaho ariko nkababwira ko n'uwashaka yakwishakira ibye akazana nkareba ikintu agiye kuvugaho ko cyafasha abantu nabo noneho bakihindura yabo bakayafata mu mutwe ariko ntabwo yabaga ari menshi bikabije kuko nashyiragamo n'ibyo kuvuga kujya impaka kubazanya kujya imbere bakavuga ku bintu utwo natwo kumemoriza nabishyiragamo ariko bikeye nabyo rero birafasha ntawabyibagirwa ntawabisiga ariko ntabwo byafata umwanya munini cyane ukabije kandi byonyine ntabwo byafasha umuntu kumenya ururimi
yereka twakire n'abandi bakunze ijwi rya Amerika Emmanuel uranyumva Emmanuel
yego ndabumva
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
twendi mu Burundi
mhm
nagenda mwigisha w'icyongereza n'igisha secondaire hanyuma hariyo ibibazo byinshi maze kubona duhura nabyo ndiko n'igicyongereza aho usanga abana bakeneye yuko wabwira rya jambo riri mu cyongereza mu rurimi rw'iwabo ni kuvuga nka twebwe ikirundi hanyuma rero mugabo ndiko ndasoma n'ibyo nize mu kwigisha batubujije yuko tubwira abana mu rurimi kavukire ati ntawigisha ururimi mu rundi rurimi nabwo ndamubaze numvise yuko ari umuhinga kandi yize ahantu henshi mbega hariya mu bihugu basanzwe bavuga ururimi nyine rw'icyongereza bobo baba bakwiga gute ashatse kuvuga langue officielle bigishamwo urwo rurimi hanyuma ikindi nacyo igihe jewe niga natangura icyongereza mu w'umunani ubwo nashyitse mu icumi nzi kuvugana n'abandi bagenzi banjye tukavugana icyongereza naho twavuga amakosa cyane ngabo uno munsi butatangara abonye yuko umunyeshuri ashobora guhakwa guheza secret superior atazi kuvugana na mugenzi we kubera batinya petetre batazi ukuntu nyine bafatanye amajambo hanyuma nkaca namubaza mbega hari inyungu ibyo bihugu bisanzwe bivuga ururimi bigira ruri ko bavugwa ahandi henshi kubera ndiko ndaraba nk'akarorero mu Rwanda narumvise ko bigeze guhindura arange bigishamo baba bigisha mu Gifaransa none ubu numva sindi ko ari ibyo ngo bigisha mu Cyongereza aha natwe iwacu harahindutse sisiteme hariho hasi sisiteme na nouveau sisiteme iyi sisiteme rero fondamentale turavuga ukuntu bipanze tubona umengo ni ibintu bitohereza namba abana kugira ngo bamenye ururimi neza none hari inyungu ibyo bihugu byaba bifite kugira ngo bitwobrije gukoresha ururimi kanaka nimba ziriho none bigira influence yihe ku bana mu gihe igihugu cyose urabona ni politike mu gihe bo bashinzwe guhindura langue bigishamo ingaruka bigira ku banyeshuri baba bariko baraguhiga urwo rurimi ari n'ibyo nashaka kubaza umutumye wacu
none Emmanuel abo baba oblige gukoresha urundi rurimi ni bande si igihugu kiba cyafashe icyemezo cyo gukoresha kwigisha muri urwo rurimi se ntabwo ari ntagaraba bene urwo rurimi baba babitegetse
mugabo icyo gihugu cyafatiye urumbero mugabo turiko turabiraba irumbero umengo ifatwa cela politike ibi ihari icyo gihe rero nk'uko mu Rwanda twumvise bahinduye baba bigisha mu rurimi twumvise ko hari ibintu bari bapfuye n'abafaransa hanyuma bakabarahindura automatiquement twumvise watangiye kuvuga kare yavuze ati nta n'ururimi bari baza abigisha bagwigisha bake bahindura ubwo nyine none byumvikana ngo ubu rero busubira ku gice wapfa na Amerika kuko ari bavuga ururimi icyongereza cyane wapfa basubira guhindura bakigisha bo mu giswahili yumva yuko abana bake bagira ingorane
ntabwo umuntu yavuga ko ariyo mpamvu yatumye bafata iyo ntumbero yo kwigisha mu cyongereza ko urabibona ko ururimi rw'icyongereza n'ururimi rukoreshwa mu bihugu byinshi byo ku isi ku buryo rero guhindura bakiga no mu zindi ndimi nta kosa ririmo
bakira gutegura ngo bahindure tufate nka twebwe hariho afite sisiteme twahora icyongereza tugitangura mu munani rero bagitangurira mbasiza bagitangurira mugabo ndabona yuko abanyeshuri benshi ubu bashobora guhetsa sic exterieur badashobora neza ku exprima mu rurimi mu cyongereza rero izo mpinduka kuko turabona yuko hari ibitabo bya kera twakoresha nari shyashya vino munsi kugira ngo hari iyo mpinduka aho byo biterwa n'iki
impinduka urumva ko n'ababivugaga ibyerekeranye n'uburezi bavuga ko icyangombwa gutegura ukabanza kubitegura neza mbere yo kugakora ubushakashatsi hanyuma ugategura n'uburyo ibyo ngibyo bizakorwa ndagushimiye cyane Emmanuel reka twakire na Olivier Olivier kuri telefone yibanza yacitse reka noneho ubwo mpumwanya madame Marie Grace nyiramavugo asubize ikibazo cya Emmanuel.
Murakoze. Uwo muvandimwe Emmanuel ubajije ikibazo ngirango yavuze ku byo kwigisha ururimi mu Burundi. Ntabwo byagenda neza twigishije Ikinyarwanda Icyongereza mu Kinyarwanda nta n'ubwo byagenda neza twigishije Ikirundi mu Cyongereza Icyongereza mu Kirundi cyangwa twigishije Icyongereza mu Kirusiya n'ibindi. Ni ukuvuga ngo biba byiza iyo umuntu nyine niba ari icyongereza kiba icyongereza ariko hari igihe biba ari ngombwa umuntu yabona ari ijambo rimwe twita ry'ingenzi mokre keywords umuntu akabona ko umuntu aramutse akaryumvise ashobora kugira ikibazo cyatuma atumva n'ibindi icyo gihe niko umuntu ashobora kurisobanura kuko ndatanga nk'urugero ndangije mu primariste nahigishije icyongereza abana abanyeshuri baza bo mu wa kane no mu wa mbere na n'ubwo mbere nyine bari bahaje ntabwo bari banzi noneho tugeze mu ishuri baratangira nyine mu minsi ya mbere umunyeshuri akaza akamuvugisha mu Kinyarwanda nkamubwira mu Cyongereza noneho barareba babona ibintu ntibisobanutse bamwe batangira kuvuga ko ntazi Ikinyarwanda icyo gihe bakoraga uko bashoboye niba ari ibyo bavuga bakabivuga mu Cyongereza niba ari ikibazo abaza akabaza mu Cyongereza ariko nanjye ngakoresha uburyo bwinshi cyane butuma yumva icyo musobanuriye harimo gushushanya kumucira amarenga se ngashushanya cyane ngakoresha ku buryo umunyeshuri yumva icyo namubajije ni ukuvuga ngo mu isomo ryanjye bavugaga icyongereza kandi mu ntangiriro byarabagoraga ariko nanjye nkakoresha uburyo ndasobanurira ariko umwaka wagiye kurangira abanyeshuri bo mu primariste babasha kuvuga muri rusange baragerageza kandi n'undo munsi harabo duhura bakambira ngo icyongereza wanyigishije cyagiye turi save ma finaliste n'ubu cyaramfashije nakigendeyeho kandi byatumye nkunda icyongereza. Ni ukuvuga ngo rero ni uburyo bwinshi cyane umuntu akoresha, harimo ibyo byo kuvuga, kwandika, gusoma, kugira gute, ariko ntabwo umuntu yakwigisha icyongereza mu rurimi rundi gusa byaba ngombwa mu gihe abona ari ijambo rikomeye cyane rimwe abiri atatu, ariko ntakora ibintu byose muri urwo rurimi. Kandi byaba byiza gutoza abana kuvuga icyongereza, kubamara ubwoba, kuko hari ababa basekana umwana yavuga jyewe, hari nk'abanyeshuri umwana yavugaga bakamuseka, ariko noneho nkaza gukoresha uburyo muha akantu koroshye akagakora ngahita mubwira akabikoze cyane, ngahita nyine nkoresha igikumwe cyangwa ibindi nkabwira ni excellent, utuntu twinshi, very good, noneho agatinyuka bigatuma birabafasha. Kuko niyo agize nk'akabazo abaza mugenzi we ati ushinga ibi niyivuga ngo iki, cyangwa se akabaza n'umwarimu akoresheje icyongereza akamubwira icyo ashaka kuvuga bakumvikana akamusobanurira. Hanyuma ndumva yavuze no muri USA yavuze ngo
uko bigishe
umwanditsi aho gato n'ibyavuze n'ibirebana n'indimi y'icyongereza muri USA,
uko bo bigisha nyine icyongereza.
Icyo navuga ni uko haba hari uburyo navuga buteye imbere bwo kwigisha indimi, kuko nk'aho muri leta ya California no muri leta ya New Jersey niganaga n'abanyeshuri bo mu Bufaransa, abo mu Bushinwa, abo mu Burusiya, nabo bari kwiga icyongereza. Ariko haba hari uburyo babwigisha navuga buri avanse cyane bafite ibikoresho, ariko natwe hano iwacu turagerageza, ariko navuga ko baturi imbere. Kuko nko mu kuvuga ni urugero, umwarimu yashoboraga kutubwira ati nimuvuge ikintu kinini, tuvuge urugero utaraza muri Amerika wumvaga watekerezaga ko hameze gute, wabigenje ute, noneho bakaduha utuntu tw'utumashini umuntu agakanda ahantu kagatangira kumufata amajwi, twarangiza bakatubwira ngo nimwumve ko mwavuze, mwumve ko mwakoresheje ibihe inshinga neza, mwumve ko mwavuze ibyo mwari kuvuga bintu nk'ibyo. Bakanatubwira bati mutembere muva mujye tujye nko muri leta ya California, mujye ku nyanja ya Pacific, mugende mureba abantu mubavugishe mubasuhuze. Ubwo nanjye nafataga iya mbere nkagenda ku musenyi nkongera n'abantu tukaganira, noneho nkumva uko icyongereza kivugwa muri leta iyi n'iyi, kandi ari kavukire nyine bigatuma mbasha kuba navuga ngo nagira amahirwe menshi yo kugira byinshi menya kuvugana n'umuntu kavukire utazi urundi rurimi. Ubwo rero n'avanse bakoresha tekinoloji cyane, gusa natwe umuntu azi uburyo bwo kwigisha twabikora kandi tugatera imbere tugatanga umusaruro. Kuko natwe twaragiye twigana n'abandi banyeshuri kavukire y'icyongereza, kandi tubana neza, turakorana neza, turatsinda kimwe nabo ku buryo nta kibazo twagize. Kandi twari twize nari nize hano mu Rwanda, bivuga ngo natwe abarimu dushyizeho akacu n'ababyeyi bakadufasha n'abayobozi n'abana bagashyiraho akabo, natwe byagenda neza. Hanyuma kuri uriya muvandimwe wundi yavugaga ko yarangije umwaka w'umunani n'uwa cumi agerageza kuvuga icyongereza, ubu ngubu hakaba hari ikibazo, abantu bakaba barangiza secret career ngira ngo yashatse kubaza kaminuza hari ntacyongereza bahagije. Icyo kibazo koko kirahari, ari nayo mpamvu twese tugomba guhaguruka kugira ngo duharanire ko abanyeshuri bacu bazajya barangiza bajya ku isoko ry'umurimo hano iwacu muri Afurika y'Iburasirazuba no muri Afurika no ku isi hose bakaba bajya gupiganwa. Ibyo rero birasaba nini imbaraga no kwitanga kwa buri wese. Nibyo koko hari abantu barangiza kaminuza nazigishijemo nkumva umuntu akumva baragerageza koko, ariko hari utundi tuntu tubura twamufasha. Gusa nanone biterwa n'uburyo yize mu myaka yo hasi, duhereye na za primaire ndetse na secondaire. Kuko iyo yize neza abasha kuba avuga neza icyongereza, ariko iyo yize mu bibazo akiga ahantu se hari biterwa n'imyigishirize n'uko yize. Icyo rero icyo kibazo rero kirahari. Naho ibyo yavuze uwo muvandimwe avuga ngo ibyo bihugu intere bifite mu bihugu byacu, ibyo ngibyo ntacyo nabivugaho. Buriya abayobozi nibo barebera abantu bakavuga bati twigisha muri uru rurimi batiduhindure se ibyo ngibyo ntabwo icyo kibazo ntabwo nagisubiza cyane gusa navuga ko ntange tuvuge muri leta zunze ubumwe za amerika n'ibyo bita language policy and planning n'ibiki ubundi guhindura mu rurimi umuntu agahindura ikintu arabanza nyine akabyiga akareba icyo abantu bazabifata gute bizabagiraho ingaruka nziza mbi gute mbese bakabanza kubyigaho ubwo rero ngira ngo natwe babanje kubyigaho ntabwo mbizi ibyo nta makuru mbifiteho
waruvuze gatoya ku byerekeranye no ku nk'imfashanyigisho waruvuze mu kanya ubwo tubafite ibikoresho tekinoloji iri imbere muri makeya wowe urafite ibikoresho bizagufasha kugira ngo wigishe abantu hanyuma babashe kumenya kurusha ibyo abandi bari basanzwe bakoresha mu gihugu
murakoze nibyo koko muri iyi gahunda ngiye kwigisha abanyeshuri hano i Kigali za Remera Kimironko niho nzaba ndi ndashaka gukoresha uburyo buteye imbere cyane cyane mbere y'uko banakora navugamo akantu kuko nzabasha gukoresha ibizamini bine kuvuga kumva gusoma no ku listening speaking writing and reading noneho nkareba umunyeshuri ubumenyi afite ibyo twarabyize hano muri soma kayayi ariko nabimenyetse cyane muri zimwe za amerika muri iyi ngezi uburyo bwo kwigisha icyenge ururimi umuntu yabanje kumenya ubumenyi umwana afite noneho umuntu agashyira abanyeshuri hamwe bitewe n'ubumenyi bafite abari bakiri hasi bakeneweye bafite ibibazo akabashyira hamwe n'abandi hamwe noneho kandi ibyo ngibyo ibikoresho birahari nta nubwo biba ari byinshi bikenewe cyane iyo umuntu azi uburyo bwo kubikoresha harimo tuvuge nka listening ntabwo biba bikomeye cyane umuntu areba abantu bazi kuvuga neza ibyo nakwita sinzi niba babyita mu kinyarwanda sinzi kuko babyita umuntu uzi kuvuga agatega amatwi koko buri wese akavuga turiya muntu avuze ijambo neza abwira nk'abantu noneho abantu bavukiye ahantu bavuga icyongereza biroroshye umuntu abikoresha hari ibintu abarimu muri leta ya California badukoreshaga bakatwereka cyane cyane ni urugero nko kujya ku byo bita TED Talk umuntu agahitamo umuntu akurikije icyo agiye kurebaho niba ari uburezi niba ari icyongereza niba ari iby'uburinganire noneho akazana umuntu uzi kuvuga neza abanyeshuri bagatega amatwi ariko ubwo ngahita nkoresha uburyo nize muri leta ya Jersey bwo kwigisha ururimi ubwo haba hari ibintu nateguye birimo ibibazo birimo ibisubizo hakaba ibibazo byo muri rusange kugira ngo umuntu yumve ko yumvise icyo uvuga avuga hakaba ibibazo umuntu yakwita detaye noneho byo kumva en profondeur donc ubwo birahari ari ukumva ari ukuvuga ari ugusoma byose birahari narabiteguye deja amasomo maze nk'amezi abiri nyategura ubu ndi hafi kuyarangiza ku buryo rero nanjye nshaka kubigisha nkurikije nivo bafite kandi nanjye ngakoresha biriya uburyo bwo guha umunyeshuri umwanya akaba ari ufata umwanya munini cyane ibyo bita learning method noneho kandi nzongeraho no kubaha amahirwe yo kuba bakwiga ari bakeya muri buri shuri nzajya bafite abanyeshuri ubu ni 25 ariko iyo umuntu akoresheje babiri bino bita pairs biba ngombwa ko babiri bakorana ubwo rero ni 26 cyangwa 24 muri buri shuri ni ukuvuga class niyuzura abanyeshuri nzaba nkeneye nzahita mfunga nyine nzahita nca umurongo ubwo rero kuba ari bake bizabafasha cyane noneho kandi nzakoresha hari ibintu twize bita interaction hypothesis ni ukuvuga ngo twagiye twiga mu masomo hari amasomo bita methodology of teaching English as a second language hari ibyo bita current theories of the second language acquisition uburyo bwo kwigisha ururimi twabonyemo ibintu byinshi duhereye kera ukuntu abantu bagiye bigisha abandi bakaza bati ibyo nta kigenda ibibindi bikaza nabyo hakaza umuntu bivuga ati ibi nta kigenda ariko tubonamo ibigerageza birimo ubwo buryo bwo gufasha abanyeshuri hypothesis sinzi uko nahita mu kinyarwanda donc abanyeshuri bagafata uruhare mu kwiga bakabigiramo uruhare kuko iyo interaction hypothesis ifite ibice bine cyangwa se focal components harimo kwigishwa kuvuga kwiga mu Cyongereza mu mbabarire abatwumva mu mbabarire nibyo bikabyihuta harimo input feedback output na interaction no kuvuga ni uburyo abanyeshuri bavugana hagati yabo no kugira ngo umwarimu agende atangira
bavuga wenyine
ubwabo bakavuga bakaganira bakajya bakosorana mu buryo buri mu bwenge icyo rero ni ikintu nzakoresha gikomeye cyane n'abanyeshuri bake no kuba namenye ubumenyi bafite no kureba kuri ibyo bice bine byose by'ururimi kandi noneho ikindi kizabafasha nuko ku Cyongereza cy'Abanyamerika n'icy'Abongereza byose nagize amahirwe Imana ikamfasha nkabasha kugiramo ubumenyi ku buryo no kuba narabayeyo birafasha kuko nagiye numva nk'imidugire uburyo muri Leta ya California bavuga uburyo New York bavuga nakunda kuhatembera cyane uburyo New Jersey bavuga muri rusange nkagira ubumenyi ntabwo navuga ngo ni byinshi ariko ndagerageza nkurikije uko nabibonye hanyuma ikindi hari byinshi biba birimo akantu k'igifaransa kuba ngerageza mu gifaransa naho numva nabyo bizabafasha nk'umwana waza azi igifaransa gusa hari cyangwa se bimeze gute nawe ntabwo yasibira
reka twakire abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika imirongo iragenda icika twakire Ndagije Imana mbere yuko telefoni ye nayo icika Ndagije Imana uranyumva
yego ndabumva murakomeye neza
turakomeye nawe se
yego turashima
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo yarakumva
ikomeye cyumva yuko yanonosoye ibintu byo kwigisha ururimi rw'Icyongereza ni byiza cyane twumva ko mu Rwanda ashaka kumaza iyo sisteme nka mu Rwanda bigishamo ni mubyeye ni British cyangwa ni bakoresha n'utseye Icyongereza muri Amerika kikaba asinyishure none ko kuntu agenda yigisha amasomo uko mu Icyongereza abona byatanya karusho mu gihugu cy'u Rwanda ngene ko usanga abantu bose ururimi kavukire ururimi rufite akamaro kanini cyane usanga abantu benshi kugira batandukire izo ndimi zaze mu ndege z'amahanga usanga byinshi bibagora kuko ugasanga bivana n'ibyo bose mu mabere ya banyina n'ibyo bakunda kuvuga kuko kuvuga cyane ariko bivuga ko ururimi ngaruteye imiseye yo gucyongereza arukoresha mu mashuri yashahagirane kandi ni nani ame metode yashaka kurukoresha nyine nesha kumatumire ko yagize amahirwe akaba yanonosoye ibintu by'ururimi wewe abona yuko mu Rwanda yo abamamaza nta bindi bihugu wakoreraho nga mu Burundi turamukeneye kugira ngo waze aho kuyongera akaza arakwiragira yego kugira ku iz'ubumenyi kuko ubumenyi kuguma ngaho nyine kuyota abushaka bida hose kugira ngo nakwebye tuvome ko nashaka kumubaza none wewe kutagize amakuru afrika za kaminuza yego kumubaza ikintu atazibagira mu buzima yabonye muri secondaire no muri iyo kaminuza yize ni ikihe ama bashaka kumushimira ko umutima yagize ibintu bikomeye cyane bikagira abantu bose usanga benshi bafite impano basaba bashima kuzikubijamo ntibazitandukane n'abandi ugasanga basaha hafi y'amahanze yagize vrema ikintu kije cyane ko aho hoye mu Rwanda mbere y'iminsi yose dukomibuka cyane cyane abanyarwanda nibaze kuguma mwibuka ati twari dufite umuntu w'intwari umuntu w'icyapa yagerageje kugira guteza ururimi rw'Icyongereza imbere aho kuhera ndazi yuko azoba yimutsezere mu cyitegerezo ngaho mu Rwanda benshi mbere ntanke kandi ndazi yuko uye wo mu Rwanda abantu benshi bamuvuga neza kuko ni byiza cyane kuko uri kwateza ururimi nk'ururimi nk'uko hoye ntabwo atawukunda urabona ururimi ruvugwa mu bihugu byinshi ugene muri Amerika ugene muri Aziya cyemeze nyine nga muri Afurika ariko kuvema usanga bivuga nk'Icyongereza no muri Europe bagize ururimi nk'uko ni indimi zirema urwo rurimi rw'Icyongereza bari kuraraba ururimi mbi mu ndimi zirema zivuga gikorwa cyane n'abantu nka muri Afurika iwacu ngo muri East Africa Community utizeje utilisation de l'anglais du Swahili n'ibindi umarero numva ari sakora ikije cyane none no mutumiye uko nkwinga muryo yoshikaho akaramo kuyo yokabura narandi basanga nawe nyine ko ni rubye mu Rwanda hajya urugo rw'umuntu rubyane urukoje urugo rw'undi hajya rushane urugo rubaye rubaye nawe urumva yari atari niyo nyine yoraba akavomesha akagira akakuna ashiramo n'aba ari washahagira ko nubugira nka association ye yagize kugira ngo narwebye tuvome ko turuvome tumva ko ari incabwenge muri urwo rurimi rw'icyongereza yatanguye kandi numva kenshi ndabumva ni kwavuga cyane mwagaye nuko byose nubwo hashimbira urwo rurimi rw'icyongereza yuraba narangira ntuze aterinere nkaho oye abo bantu aho ngaho nazi bagira nko kwajya ntage matirinere niyo range n'ukuri baze niyo baze niyo baze usanga nawe nyine aragerabe nawe nyine igicyongereza kirasize akamaro kuri yose mwagaze urara Atiratisha mtu mishinya kwanda atote arakibyukiza kugira ngo bisi nkubwo ucyoshongereza gusa huko nurindi kapitulo akimeze nuko inanyishure ikintu gisho namaze yuko ikintu atazise atazwe fayibagiye mu segondere nani zeretse yize nikije murakoze kandi
urashaka kuvuga ndagije imana urashaka kuvuga mu byerekeye iki mu byerekeye ibyo yize cyangwa se mu byanye n'indimi
ujya urabona ubuzima umuntu wese afite VPV yiwe ati ahakana muri segondere muri kaminuza nako ndofa nibagiye
umuntu aguha icyo kibazo we wamusubiza ikihe we nagacyuza utazigera wibagirwa
ujya biragoye urabona we barashaka ati je ati hari ikintu cyaneze yindi ndabona cyane cyane
telefone yawe itangiye gucika ndagize imana urakoze cyane reka mpumwanya madame Marie Grace agusubize urebe ukuntu wamusubiza muri makeya yavuze birambuye nubwo telefone ye yagendaga icikagurika
murakoze gusa muramfasha mbanje kumuha yambu yambuye kwa kuruza nange muhaye yambu muvandimwe Burundi ariko ibibazo byinshi sinzi impamvu telefone nizaga bikagenda neza cyane ntabwo
nabikabazwa
niba mu Rwanda bakoresha British cyangwa American ibindi byinshi ambaza n'icyo ikintu kiri inobliable
mu buzima bwa mu ishuri
hari sinzi niba na university yambajije ibindi byinshi sinabize telefone nizaga isa nk'izuga cyane sinzi
ibindi yanashimaga uburyo icyo gitekerezo wagize avuga ngo ariko ntimuzibagirwe ni n'ururimi kavukire rw'ikinyarwanda nuko yifuzaga ahubwo ko ngo mwanagera mu niwabo hari mukaba nabo mukabafasha bijyanye n'ikibazo undi yari yabajije uramaze gusubiza kare
ye arakoze uwo muvandimwe ndagije imana ndamushimiye cyane arakoze cyane icyo yavuze British icyongereza cy'abongereza cyangwa cy'abanyamerika muri rusange mu Rwanda hakoreshwa cyane icyongereza cy'abongereza impamvu ni nyinshi mu minsi yashize twagiye abanyeshuri nanjye ndimo twagiye twigishwa n'abantu benshi baturutse Uganda abanyakenya ngo hari ntabwo bari benshi cyane bikabije kandi muri rusange kubera ko abongereza ngira ngo nibo bakunze kuboneka muri bice byacu muri Afurika muri rusange icyongereza cy'abongereza nicyo gikunze gukoreshwa cyane no hano yacu ngira ngo na za Uganda n'iwacu hano mu Rwanda muri rusange abantu benshi icyo bazi ariko n'icyongereza cy'abanyamerika kirimo kwitabwaho cyane ahubwo navuga nti haba hari ikibazo cy'abantu bazi kukivuga neza ntabwo navuga ngo ntibakizi ariko abenshi ni icyongereza cy'abongereza bavuga kuko nta bantu navuga ngo nta bantu benshi cyane bahari bo kuba bafasha mu kwigisha icyongereza cy'abanyamerika kuko gisa nk'aho gitandukanye ni kimwe ariko kuvuga pronunciation hari utuntu tugiye dutandukanye nk'ubuke ku buryo rero ngira ngo nta bantu benshi cyane navuga bahagije abazi icyongereza cy'abongereza nibo benshi hanyuma ikintu yambwiye nobriable muri segonderi navuga ni uko nize mu kigo cy'abapremariste ikigo cyiza cyane ikigo cyarimo abafere badufashaga cyane bo kwizerwa navugamo nka fere pascal nkuru nziza navugamo Fred Albert Nzarubona Riba, Fred Ngombwa Stanislas, Fred Strato Marisaba, Fred Mivenshi, Fred Mutine Diogene. Donc kwiga mu kigo cy'abihaye Imana byarafashije cyane, ni ibintu ntashobora kwibagirwa. Discipline yari yose, ndetse ko hari abavuga ko discipline yari hezere ntabwo byari birenze,
ntabwo abantu babyemeranwaho kimwe,
ariko byatumaga abanyeshuri kwiga neza. Niba retide tukiga nta bintu byo gusakuza no kugira gute, ubwo rero discipline nziza ni gusenga, bakareka umuntu wese agasengera mu byina ashatse, kandi aho urugero gahunda numva hari umurongo byampaye, nanjye numva ashaka ko ahantu bizisha sinabigira kopi conforma original, ariko discipline ni ngombwa kugira ngo umunyeshuri yige mu mutima atuje, nta bintu nta wundi umubuze umutekano n'amahoro, kandi yige afite umutuzo mu mutima nta kintu kimwirukana.
Reka twakire n'undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, iminota irimo iragenda ishira,
hari akantu
ushobora kuza kukagarukaho nyuma, reka twakire undi kugira ngo itaza gucika.
Ubu gahunda ni yahani iwacu, ariko n'abavandimwe b'Abarundi bampamagaye nk'ikipe y'abantu iti ngwino dusobanurire akantu kanaka mu gihe gitoya, nareba niba bishoboka aba nabikora mu gihe mbona nabishoboka nabishobora nabanza nkabitekereza hamwe nkabireba, ariko bishobora no gushoboka.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Twakire Jean Claude, uratwumva?
Ego ndabumva, mwize mwiriwe.
Wiriwe neza, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri makeya?
Ni koko numvise umutumire n'umuntu yagerageje gusoma kandi afite n'amahangira atandukanye yo gutuma yoteza imbere abantu bijanye n'ubumenyi mu rurimi rw'Icyongereza, sinzi n'Igifaransa. Rero nkunze kubona ubu uri kuraraba, ntabwo ndi wa kera cyane, ari ukuntu hari ititugwa mu bijanye n'inyigisho abantu basomye mu myaka igiye irarengana, usanga ubu ari abantu basanzwe bafise novuga nti nivo iri amperve isumba umuntu yaba yitwa afise amashuri arangije amashuri yitwa ko ari maremare mwa kino gihe. Rero ugiye kubiraba urabona ko hari uho ubutandukane, nkavuga nti uravye uno mu gihe cya kera akanovera ntikakiri ka kandi bivanye n'ubumenyi unasanga uronka uhawe buturutse ku migisha kanaka nawe asanzwe afise ubumenyi mw'ico kintu busa n'ubuhagije.
Ikibazo mufitiye kuko igihe kirimo gushira,
ikibazo nagomba kumubaza niba ari bikunda, numvise ko asa n'ufise integuro zijanye no ku zikono bivuga kwihugurwa bijanye mu bintu y'ubumenyi mu rurimi rw'Icyongereza mu gihugu cy'u Rwanda. Nsanze ndi Umurundi kandi agiye bafata umurongo cyane, ni n'Abarundi ngano ko babona mu ruhande rwacu asanzwe hakiri nubwa nti ubuto buto canke hakiri inyuma cyane mu bintu bijyanye n'iterambere mu rurimi rw'Icyongereza. Nagomba kumubaza niba byokunda nk'umuntu amaze kubona ingaruka mbi cyangwa ingaruka nziza ziri mu bintu bijyanye n'iryo somo ry'Icyongereza, ko hogira icyo fasha nk'icyiyumviro ku bantu b'abarongozi mu bintu bijyanye n'inyigisho, kugira ngo niba ari amahinduka ahabaye ahabe atankurikiza imbi zotera abana, nk'uko usanga abana ariko bakuru ubu bakura atacyo bashoboye kubasha gukora cyangwa kwimara.
Yego Jean Claude,
byo bijyanye n'icyo baba barakuye ku ishuri.
Ikibazo cyawe cyumvikanye, urakoze cyane. Reka muhe umwanya kuko dusigaje umunota umwe urebye, nagira ngo Marie Grace mu gusoza nyine ubwo murebe uko mwasubiza Jean Claude. Sinzi niba muri bubonera umwanya, ariko kandi nifuzaga no kumenya igihe abantu bashobora kwiyandikishiriza n'amafaranga bashobora gutanga. Turakumva nabi ariko noneho.
Hello?
Yego.
Kwiyandikisha muri iyi gahunda y'Icyongereza njye kwigisha abanyeshuri mu mashuri yisumbuye n'abayarangije, kwiyandikisha ni hano kuri urusengero rwa ADEPR Remera i Kigali munsi ya Stade Amahoro. Byaratangiye ubwo n'ejo mu gitondo kugeza buri munsi kugeza saa saba guhera saa mbiri, kandi umubare nyine nk'uko nazize n'abanyeshuri 25 klase yuzuye mu gufunga, hanyuma kwishyura ni 35,000 by'amafaranga y'u Rwanda bikubiyemo ayo gupakoza note z'abanyeshuri aho kugira ngo batumwanye bandika igihe kinini, harimo ayo kwiyandikisha no gukora ibizamini bine bazakora, harimo byose bikubiyemo ni 35,000 kuri
buri. Urakoze. Hari telefoni bakubonaho muri makeya kugira ngo yibasigire?
08-64-04-33-34.
Urakoze cyane. Mwakoze namwe kudutega amatwi, mugire ibihe byiza.